ZWAP.com.
M beats the music.
The name is Scrooge. Nagwila Mike in a footy.
It's Polly G on the beat, boy.
I am a boss in Zakale Kapo Pisa. Mama funo ni jakirila, but I was meant to fly. Munga ni kanyoni molinchisa. Bedi ni ngono vilotoni vikulu. Story zibi kachinja funi kano pisa. Tina kuli na monsoni na mavuto. Nanguwa gai gai vama funa kuspensa. Emis to go a long way. Haiti ya bene roksa. Giving up no. Nina mupampa mina ni wala ni joe. Paka paka fomo. Talk less. Elo dumo. Nilipafu pinga tifibelo vadumbo. Ni bambiri vama funo tula intambo. Batilangiza che embi no fakalu fiengo. Bara brush it off no kumya kubongo. Pasa kisisi anga wina tetuka tumbombo. Nidali solo mebini shamo. No pensu. Bati ni mapiti samo. Bali karia na madreams nilipa blank page. Na una bambiri nga peti ya muloji. Never compare mwana wa seraraki na porridge. Dine product why just street knowledge. Success die best revenge. Ni peni iwe inatipanga masafe. Isenise ma dream chaser, dream chaser. Takira kone kina ngusti pesa. Isenise ma dream chaser, dream chaser. Wajawana tianguri la tisaba pesa. Isenise ma dream chaser, dream chaser. Takira kone kina ngusti pesa. Isenise ma dream chaser, dream chaser. Wajawana tianguri la tisaba pesa. Isenise ma chane yeti limo ni mangono chetekeira. Chunga patikize mundu kukumbeira. Ukali beno blower concept bakubelai. Nimbo za kunaba nzako sibambeira. Pike ya fuka wina waja vesi batotela. Wat mumu yoke lenzi na bana mvotela. Bagai gai nimiswema mumabula. Success yowe wa mapenga nuku wakufiala. But dream do come true. But up to now nilibepo chena clue. Pandalama we don't play ningana na Liverpool. Nilimu underground ingatini miju. Palavu ya bajize paline ni pepecho. I wonder why tefo waleta mafast show. I have belo to lose. Ngati ningemu ya njuga. Type ya kweva titaka. Belo tingia muka. Ukanda ndila koni shema kapyunga. Diamond musanzo wakaliboni suka. Nza sekerera bwanji ngati nipita mumyunga. Nza pendela bwanji nga matula cheni kunjinga. Me dream chaser. Ukansanga neka. One bomu bondi ndelore rapo na check. That's real hip hop. Hope muziba kupenda. Naife isangalangana mayo pa kusunga. Isendi sema dream chaser, dream chaser. Takira kone kina ngusti pesa. Isendi sema dream chaser, dream chaser. Wajawana tianguri la tisaba pesa. Isendi sema dream chaser, dream chaser. Takira kone kina ngusti pesa. Isendi sema dream chaser, dream chaser. Wajawana tianguri la tisaba pesa. Isendi sema.
The people that are living their dream of finding winners to attach themselves to. The people that are living their dreams of a people that know that if it's going to happen, it's up to them. And they're resolving within themselves, it's not over until I win.
It's your power. It's your power.
ZWAP.com.